olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
I se whaalinga whaalawa i tele mai le moto le tupu o Peretania i Buckingham Palace, na ta uai le a afia o le fionga i a Salesa le tolu po King Charles III i se kanesa ma o loo whaia nei i a ini tonga fitinga. O le masina na te aneina whaia ini tonga fitinga o le kanesa o le prostate i le tupu o Peretania e tu sai ma le whaamatalanga mai Buckingham Palace o se isi tu a inga kanesa ua afia e nei le tupu Salesa le tolu. Na umaye se whaamatalanga mai le pālemia Anthony Albanese e avea ai masui o le atunu ui au se tali nei.
This is difficult news, and we hope for King Charles, for His Majesty and for all of their family, all of the very best. We want to see His Majesty return to full duties as soon as possible. We of course look forward to the Commonwealth Heads of Government meeting will be held in our region, and of course we have invited King Charles to visit Australia, and we sincerely hope that that is able to occur.
Le Palemia Anthony Albanese ua whaiolo mai foi ua tolo po uma tiute tau ave o le tupu King Charles III ai o whaanga solo na tonga fitinga. Ele o whaailo amaya le itu a inga kanesa o lo oa fia i Salesa le tolu. Ua whaailo are te leo whaau wha malo si au, ma whaala e i au mai ta i ta i o atunu ui le lalolangi. E au fia i le peresetene o America Joe Biden.
Concerned about him, just heard his diagnosis, but I'll be talking to him, God willing.
O Salesa le tolu, na tula i mai le nofua inga, I le aso valu o se tema o le lua, fe lua sa fulma le lua. Ina ua tu umalo lona tina Elisabeta le lua, I le mae ai o le lata I le fitu sa fulu o tausanga, o avea Elisabeta le lua ma tupu o Peretania ma au se talianei. O le reporti na fa'a maapopo ina Alex Anifantes, mole SBS News.
Toi fia fa'a fafonga I nisi tala fa'a pia? Fa'afofonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po'o fea lawa e mawailau podcast.